Nawantir habaruji modo doddande studio Kalangu joyamde ne jabbori mintaji chapande tati min Omar Hamad jangan toddo masinaje den gondi Mustafa Ayuba nani ko kibaruji e hande sappo e joy leru mars no woni ko nyalande ittanande leede adunaaru gannaaw tortobe kulle wada do der Niger o batu fotondiri e wakati mo nyamri chaadi min gartano an der modom ko watto lekkoloji nogay kambe woni ko heba nyibanede der bangere pe yibado en gallume de nyame yade e fedde wietende UNICEF dum do gambata la ngulu hita gannodo illu lewru avril dubujina didi e nogay e go kolati jangirde gadiraade cekke tati mbuli wari lokkoli be korto nogay yewtere men pindinon hande en jaatana na sarnaba region tawado fille gollal albacci gari jamhirti amodon yerno kalirnode ande sappo e joy leuru mars woni ko nyalande ittanande leydi aduna ro gam nawtortobe kullentereje amma hitande yikande dum fotondiri e chaadaki kulle dolube be nawtortobe mo duno don boytoro e ki chaadaki dolube sanne kettine nane ko be bi wakkati be gattuno dande yaade elamu alita sidiri yettide bibbe leydi wabbe
la population
hiben henno tampa sanne alle e chaadaade tidde kulantereje de enda joni oni dum wala dum hayna himbe feesede kala woddu ayi lew sumay wonna warni ay dum tidana himbe sanne
arden no wonno chaado fini alla fu talakaabe no boytoro e rafi talakaako uudani himbe fi luuma ko uutrake sumayere no fondi wardi are fu chaadake no handi himbe jurmi gan ko wonno wada dum fu gomnati do no handi yeccone
nani biyan don der leydi meden Niger kullentereje den imbe buri nawtorade chaadake illu fuddode hitande de yerno secrétaire général syndicat hojobe are no nanna e hojobe no wadda wi ko sabbi bini dum woni illa e port cotonou to woni gineji din padda gam battal e rafiloreji ko hojata dum e saibu chambiano nani ko famini adama dawa ki challalo
la flambée de prix
skirul kulle de himbe dawtorto be dana cede maro en sikre en e ko nandini undo fudda kana illa leede to kulle de urati misali cede ton maro lewru février wujina jeddi kambe da domo no wodi kulle dudde hano sikre en deni hilnare wadaka to fujja ceremon no wada minen godi to por moko tonu ko burta tonuji ujune herme ko heppi yottade wuro loreji mawde ko toji are gadda chapande do hermi loreji leydi beneno wakati o hotollo e gonbe koja min gala loreji kidoji kodoji are amen de loreji leydi Niger kitti dum wadi min gon minen ema e gomnati wadda hoyirnan e bay e gini mela kodowa maro watta angre
en navire d'engrais
dental syndicaji hojobe are do enda der leydi meden Niger e ministere hawjinde filla ya wartaji nimbe asawe bitido sappo e didi lewru mars non dekidi jungo do derol talkuru narral do der nyamay dun sabi ko dental syndicat o itti talkuru mudum murtande annino wadde ko balde joyi nangude sappo e joyi yade e jenay lewru mars yerun hasan amadou bebe goto tawado der syndicat din holli wadi dubbe kolli e wiide ko gomnanti hoji aadi e dow tanade laabi laamu goddi gan ko mojjinto ya wartanimbe do der Niger e filla leyde yasin nani fawade joni be ngam batti Allah e nyalande ittanande leyde adunaaru ko ndiyam mo batu mun wadoyte no gaay didi lewru mars garo o wadi ko batti joda kalen sigila do filla ndiyam e laabal do jar nyame kolati fedde hokkobe habaruji do fi ndiyam lobban jarteda e laabal kal sigeli dum Ousmane Dambadji hore jonde fedde nani ko famini Rafika Tahir
un nigérien sur deux n'a pas accès
do himbe dum bibe leydi Niger got tan waay hedde ndiyam chenil an laabdan golirteda ko watti himbe midoji sappo e jeegon ka en won ko yaato ladde soppintobe le feeyo ni ko laati no wada chadalale sanne yaade e arzuku meden e laddeji e jaaye jande kanye e cellal meden dum sabi horjo leydi Niger Mohamed Bazoum hoji laabi ko watta ko tindiyan dan endan kanyum e laatingol nokkuje e mojjentingol nokkuje de do muyaade horjo leydi wonnana hebude laabi celludi jonno minen du konami gomni tokki to fami ndar himbe halfinaabe gollal ngal endan yalla be be tokki be gada dum no hanir en wodiri dum waddi ko min gadi patu odo koro mudun nonni nenne don endan dum min ji an noy min dum min gatto ko min gadda balla ami harfilla lamgol kany en diyan dan endam min ndar min e ko ami dum mo hemfu noy watta ko wadda balla ga mudun heba tawe laabi din di gadi no wodirni e do fi ko ndarto ndiyan ceni dan hebe e der leydi ko heji wakati Allah fu
problème d'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement.
Sodo micito sappo e tati lewru avril do bujinaaji didi e noga e go sukaabe lekkoli be noga e go kambe woni ko may der ngulu hita gaddo der lekkolle peyiba gwaabo didabo e tatabo do der nyame bien alla e o bononda gaddo wadi ko fedde UNICEF walliti e nyibude jangirde ko simo noga yi der lekkolle inditirado lekkolle germain Sawadogo Isiaka kawjinaado filla jande der weccho gam kale didabo holli e wiide koto sukaabe ujunere e chapande tatu e go kambe woni ko njarete ton jangode Musa Sanjo tidema
avec les responsables
hauti dade e kawjibe fille jande min limti dimma jangobe ko watta duni to be ciukkodir jangobe ujunere e chapande tato e go ka en min limti classe 9 yade jeego ciukabe jangobe jardin fawade classe uji tati classe fu ciukabe jangobe chapande jo der limore UNICEF rundu waddi ko ciukabe chapande tato e jeegom ka en goni e bawa hebude nokkure to jodo janga dun sabi dun ko UNICEF nyibi classe uji laso e go dina classe uji laso jangirde hinde debe tawi den kandu nyibanaama classe uji joy gardinye nyibanaama cuudi didi be nyibi duni mangajaji didi e nyageje kewde jangirde den du wattanaama hite courant hande ni wadan jeddije tatini ko jande fuddi der nokkure
a peu près 3 semaines sur ce site
nanni gollanobe hibbebe campagne mbaso jamdi Iranium indi tirado kampani bieteda orano latino nono woduno e inde indi tirande areva ton arlita be njari kalmamun tomane ton der Lady France gam alla e nimpe golla nobe hipe kotoke golle do nana hemu e naunipe yeru no Hassan Suley goto tawado der yape kalmamun o famini ternan fuda Ahmed Lamdi dama e chalalo.
Orano save bien
campagne orano o no andi wallahi gacce no waran yes kandi joni gacce o wari hannen de enna himbe subaka Allah fo anan wi goddo mayi le gollanobe hibbe campagne on enda nanno orano fuddino no hokka himbe ciede e do fi ono moytan de dum gacce o do kany e toake ko hebi dum en dum amma be acciti min kebi neddo goddo warinto amin do enda ko ko habaruji goddo be koji ngasaaji himbe gambe jeewa be tawi himbe be fu toake on enda nati dum en to kanyum woni go jidaajo himbe nyawi himbe je ko duudi fu mayi orano wala no yoba hakkeji gollanobe le campagne mudum gabon kanye niger fu neddo gabon goto orano yobuno e neddo niger goto mo komina dun sabi min kalmi mani o to sudu sere france gaminin koli sudu sere france do endan heba min jita hakke ami france to e hore mum gollanobe hippe gonno won ton no kenna balle tammi
bien français qui sont dans notre lutte encore là bas en france
Nder loktorore nde berle yara nder lebbi tati arani ko hitande dubujinaayi didi e noga e didi dum be kebana rewbe dido mayube nder beynigol mudum yeruno docteur Abdul Rashid Momine mawdo loktorobe on famminere dum o wi rafi jiyam e wadde eto dum wonno sabimbina dum Hassan Momine yottide makko
ingay bo hinkade no ga bay
be dido be min andani kambe du be gari la way non loktorore wakati be gaddanu fadde amin wallirde be beyna tawi Allah jabi khalifa mu hema ko be gari du be tampube balli mabbe no tawra rafike jodan ita debbo chawdo fu de no wara eto fadde jippaki mu yottade fu min andan irsa dornan cellal day debbo o andan tawra rebe gondu de en dari bano gara eto kumnata etojum en din fu wobbe de appi gaddata ke loktorore nyawti wuroton enda gadante nyawtiibu sey ni dum satti he mabbe den ko be adowe be gadde loktorore dane amin demin gattata yade e rewbe kan woni debbo fu sawi mo wala no nana beldum bandum ummo wara loktorore cellal mun dari no hani du wi'e be gadi ni ba etoji nay non der loktorore
himga to ni seize taaci kay himga ti
Sarusi kajido jaye e laddeji mo region di fale jeddire wittide nanobe nangi bujjono loho bolle mawde nder departement mo ngengemi major arawo mole mawdo Sarusi kajido jaye e ladde mo region di fa nani ko wi bandi min mani Musa
Niger da kanta tana da
Lady Niger no wodi laabi laamu kadudi nangugol e nyaamugol tebbuli ladde di endam sana jomtay hokkama laawol mo jidon o do majjum min nangi dum min tawdi mo guri bolle mawde ujune kemi jeddi dum woni bolle mawde ujune kemi jeddi kam woni ko wara ko jeddedu konna fusi o hebi dum o yaran to endan kanu mo sotto kanyu e chat gollangal o boyile maga wana jom woni go makko alla e bawde mudum hawtade e ballaka sogi bandiraabe amin gingimi to min kemi min nangi mo min gaddi mo jonkay min tete are makko fu min tete talke makko du kanda min kokki justice donkay ko heba dum min accan suudu seria wada golle mudun na hanir eno wodi
genen zamu bari dokata aikinta
elu sappo enayi yaade gene leedu masu dubu jinaay didi eno ga e didi ono do der nyame battu lawal nayabale ko hiro jalli ni dini no woni e hore mo go battu do hawriti wadobe jallinide be Niger hewbe yaade be leede Yasir Mamman Iro Abdul Aziz Chigili do ngu batu no wadda ballaga mudu e kitingol sukabe ummatore wadobe jallinide be Niger be nyanya Ali Tajider yewtide makko
lawol amin nayabol wadude hiroji jaltinol di endan no wodi kulle kese gattali e lawol goldu ni fa hande min gadani him ekkintinoje do no hiroji jaltinol gadirti hitane fudu min durwan wadande himbe ekkintinoje de enda zender kam min puiri do min gadi balde tati minen suke e el polo loko hande du miden tawanyam fa yaade sappo e jenay lewru marsu du enda do der kogol CCFN no wodi ekkintinoje de min gadan gara juro fudu no wodi joda hale mumin gadata hauti dade e juudem en tawa der gadol hiroji jaltinol dundu ni fa handen ko watta nyanyal hebu der gadol golle de hiroji tati min gatta ton universite nyamay galerie tawaydu e CCFN
timamo CCFN
jankay saingarte e yewtere meden pindinon en jaatana to endan der region tawa to rewbe be commune sarwan sarnawa kiloji mudun sap e joy e birnin konim gollal ko gatto woni albacce amina tahiru goto tawade der be rewbe wadobe gollal albacce no wonji tenadu fammini e der gollal gal no be komtirta hajeje mabbe asuman musa arzika yewtide makko
ina cikin mido tawa der demobe albacce der wuro tsarnawa no wodi albacce demetedo der koyawi itte sonne law no wodi do albacce demetedo ko wattantaake birgir jaman birgir di andano demmu ni gattammi ngam kam buri cedi
yana da kudi
jon o dume ni wattima e wadugol gollal albacce gal
mun shiga
minen rewbe min nati der demal albacce gantami acce gada union wala mu acce gada nanga ille rewbe fa yotto chukabe minen duudi sanni minen tefa ko firtata muraduji amin
abinda kace cici ba
elunde pududa wadde golla ngal e hore mudu
lalle na juma yo
mido wodi dubi sappo e joy der golle de mi woowi hebude barjari mi yari no awdiri albacci to lumo kollol gadangol nyemay he fa lumo kollol sahel mi yari awdiri albacci de mi remata mi yari dun do tawa ka he konni nokku fu to demo e nodda mido yara awdiri di albacci ande ba balden beto mi yehi no zender to lumo kollon gadangol mi sonni do albacci de jarum en fu
sa kum na sayda wajen fu
joni golle albacci gonda wadde dum woni ko de ngon gaddene farna fakka
um hani de na samu
barke de kibumi der golle albacci no dudi arande fu mi hebi andal fere fereji gan ada andi de ni neddo no rema fune de wala addal dum to neddo no tawra jaccel fudo kokkol andal gal mi hebi dow lumaku albacci gan neddo fama yala hebi riba na noy didabel dow demal albacci den mi sotta gam mi heba barke mu mi fitta muraduji am ko hore am be ko koreji am mi do sonna albacci den gada mun do mi do wayla dum kulle fereje gon fa tati yaade nay hano mi do wada chondi albacci den urko ko gadammi wuro warde wuro himbe no lilda cede mu e mi do lilda e urko albacci bibe andi komi demowo albacci nafaka ka kebumi no duudi sanne der fil albacci de kammi huntata muraduji am de ni tukabe an janda na mi he hore am minen nyauto der cede albacci de
wacicin noma albasa
dawonta kibaruji meden tili e dengal fulfulde san wi'a jabbodon gongo mamman dantani yamde joomin taji la soydi de joyi o waddana on kodemgal hausankore kirtento jamhirti.